Omusajja oligino si gwa bakyaina, obulwadde bw'omutwe si gwa kukebera. Ensolo atembera ku kido, ndi musanyufu kuba ndi mu kiro. Ensolo atembera ku kido, ensolo atembera ku kido, ndi musanyufu kuba ndi mu kiro. Ensolo atembera ku kido. Ebigambo mbisalako boyinga sale mbwa salenda mukwano kwa pita n'akakoola. Ndi mukambwe budde buzibye, kyamusana kyagulo gwerinda manyage. Ndi musaayi muto, obulwadde bw'omutwe si bwa kukebera. Tamanyi kulimba, omusajja oligino si gwa bakyaina. Ebikyusaamu obukodyo bwavinka bwongeremu, bekusanga kubiimu kyuseemu. Ensolo atembera ku kido, ndi musanyufu kuba ndi mu kiro. Ensolo atembera ku kido, ensolo atembera ku kido, ndi musanyufu kuba ndi mu kiro. Ensolo atembera ku kido. Watu jaloza tekusangako Amina neraza, kuba kusawa kumi tokoleko byakoloko tomwanjeri. Eno feeling chemanyi kote bula mu meaning. Ulira feeling ichiwato te chiringa bearing. Buno bwe buwomi obuchira kogwa kwa bomutozi. Tolina kunaba ichipoli cho kumacha cha kuoma. Baby chusamu ukodo bavinka bongere mu kusanga kubimu chusemu. Ensolo atembera ku kido, ndi musanyufu kuba ndi mu kiro. Ensolo atembera ku kido, ensolo atembera ku kido, ndi musanyufu kuba ndi mu kiro. Ensolo atembera ku kido.